아예 아예 어머무라 어머무라 인줄이야 기억거라 나 기억거라고 yeah. 왜 웬이 나니 왜 웬이 와키나 나니 Ati umetoka pande gani, wapi mtani Mbona nika ujulikani, buda umeka mnakina nani Mbona unakasa mabani, flani, unakawa kilimani Umefikaje kasarani, buda umejileta pabaya Wachaka kitu neza kutetea, hata magova ndo wale wabaya Nampaka kitu na anatembea, life si fair Lazima vijana washibe jumaisha ilisha tulemea Uwezi compare, kama uliweza kusoma, usikampu nisomea hey, Kenya ulipewa misi na wengine lazima tusake
lazima
Kenya ipatikani kwangu lazima ipatikani kwake Nalenga chai walai ni haso nipate mkate Bati mbaya mini hate siyezi kushiba na mate Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam Ngori ni ngori bado na kam sinaga wori mbogi haram Mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam Ngori ni ngori bado na kam sinaga wori mbogi haram
Wewe ni nani? Katu kujut na kudisrespect Siulize na kuibia kwa nini Hata mini naibia gana MCSK Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi Hata misi expect Ono na mabati mino na nyumbani Kacheze mbali buda hisi estate Mbia koka heta bado na tafutwa Manze na sticker liko Wancheta mini na vitu mbili kubwa Buda dick na ego Hadharani ni nanjora No face utadhani ni horror Sino kora wa kuchora Kukusorora before kukupora Huku ni kazi na sala Azina kuna kulala wametu kazi ya sana Mindo na kanga na ganji ya chama Niko na gari ya pana Lakini Benz tukikuja matanga Fala na kwara Tukambunja mifupa kwa kumsamba mapanga So labda ni pingu, labda ni panga Vile itakam Kianzi shangori, nongeza irori Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam Mwisho wa rodi Labda ni pingu, labda ni panga Vile itakam Kianzi shangori, nongeza irori Ndo tujwe nani ni chizi ya kijam
You gotta know how to move in the city I walk with a limp, I got money in the shoes She got them drooling the size of the titties But they don't know that's where she keep all the loot Can't make a call in the middle of traffic Unless all the windows is up to the max And even then I can't even relax I know how them niggas be moving
I
in
packs I swear we move with the best Ninge wapora but my mama call me and told me to rap Mini na mbogi Kisumu Nairobi Nakuru Mombasa They call me Sultan These niggas they know me I'm a hustler homie si break Na siogopi na minko territory yenyu Hapa chogia neza pigwa slap
Tauni korada nkitoa mpesa alafu natoa karibu na stage Pande matatu ndo wasi nifuate tukware na donda jumisi na change Nikidondoka na kanyaga kubwa kubwa kama sazi mesha pita 10 Juwata jirani nikawa kujui usiku kumbuka wa shampi gashem
Hii rende ni wrong, rende no nonsense Soso na jaga ni nani wata blame Romi nafanya msupa kuwe ratchet Kumbe ana plan kukukula machain Shika kingdom no washe Unarochafu Mr. Kio chain Missy Kondo si move na masses Even don't blame no shiko na ma plane For real
Aye, aye Omomura Omomura inchuya Inkiokora Na kiokoro kwa Yeah